jana ni moshi. Masiku za songa kwa sherehu ni kosi. Nakula kangoma, yeah yeah. So siri, so siri, ratupate kidogo. Ni Mungu na muamini, yenu kwangu ni madogo. I'm enjoying, I'm enjoying myself.
Chapati.